amaginsa sikhume isintoko kayinsa sihlala sikabhadina nemfene sindingothinza azibona urhawuka izinza ndifuna imntuxa sandihlinza yabile nembiza soize izitshayudiza yasibona amaginsa sikhume isintoko kayinsa sihlala sikabhadina nemfene sindingothinza azibona urhawuka izinza ndifuna imntuxa sandihlinza yabile nembiza soize izitshayudiza yasibona amaginsa sikhume isintoko kayinsa sihlala sikabhadina nemfene sindingothinza yasibona urhawuka izinza ndifuna imntuxa sandihlinza yabile nembiza soize izitshayudiza
yizo yabizo wakholozo yacishwa game over faku chayisaniswa nemboki for imali ku rough philiswa iphilisi kwelami igala ubukhonjwe ngegani
sakhala kutsho nina how can sicishe tracking and not free like Mandela
snitching on me man the crowley people bengumfazi uyeva mpimpi you better run uzubaleka nxa sikubiza king okanye loo ntloko izoqhawuka njengekayi
liginse negun man acting ngathi you can fight back uzosabela xa sikubiza ntloko yasi ayicitha zungathi xa umbona umbize ngenika nikabaleka azoyishiya sekudala yafika njengesibane nikaxa nikucisha kudala ndabarhabaxa ungafika ingozo zidala madala uzoxakwa xa sikuxanxatha sikuhlafunisa umhlaba bheka xa umatsha kwayezozibona sozawo ndithembe njengeginsa ndihesitate ukhula itrika ndizezifriendly kodwa zigcwele amasimba lindele ezobamba imeijam ifika ndiyibonise ubunja bam fike eklabhini noninja nonja yam amkabhadini fayithi ndiqala ngokwam vele shube xa nditsala umqala ngoba lo besithi ndiyaxhoka makazobona intloko ndiyayiqhorha andifuni ethanda ukrhorha andifuni uxoxa yes yes
kubani lukumosha masiyazosibona siphithi sifanele ngentiyakho umva bethe phezuluaova sebe phezu mhlanye isibotshwa ayikhenankhona
nalonaeizeizeaudiza yasibona samaginsa sikhume isintloko kayinsa sihlala sikabhadina nemfene sindingothinza yasibona urhawuka izinza ndifuni mntuxa sandihlinza yabile nembiza soize izotshayudiza yasibona sikabaginsa sikhume isintloko kayinsa sihlala sikabhadina nemfene sindingothinza yasibona urhawuka izinza ndifuni mntuxa sandihlinza yabile nembiza soize izotshayudiza bra
kufuneka nje umntu ayophanda and grind so harder my brother from not a matter when you see me on the street you better fire cause with my gun I fire same time I steam my tire call me a liar I'm a thing uyandraya and same time ndiyachaya fuck with body back again burn you with the fire I'm out
misingqondo tshaya impondo khuphi bethu bophi nonqondo tsala umrhonqongo xa tshona ilanga ingathi ufuna imali senza abantu igosi simfakanye abambe ikhosi siphile ilife katsotsi doing it for fun sifuna utshaya this is dark life asikwazi ukudini fetha indlela yokuphila it's how we survive and turn isfun ndayeka eleskin titted like a slave uzeyifumana if you don't behave kaleqonde xa nendevise loku mile soye indevu apha siyahlinze kweparka sihlekisi siyabhubhise songe mabhite phe mabhite sibabhite xa besibhite ibruke ibhitsi leti libhite then senibhita iva ngezi nezegoni valmbethe ebundweni
yasibona samaginsa sikhume isintloko kayinsa sihlala sikabhadina nemfene sindingothinza yasibona urhawuka izinza ndifuni mntu xa sendihlinza
yabilale mbiza kambiza izotshaya umdiza